Focus Records. Na Mula Boy. MBZ on the beat show.
Gena zanga mpela. Hosting is
so good. Yafiwa this time.
La mula boy ngalolaka uzorocka le show. Nani suku mani mpenga exercise awa le show. Everybody bounce and shake jabuya le show. Come on let's do the dump and dance and keep on le show. La mula boy ngalolaka uzorocka le show. Nani suku mani mpenga exercise awa le show. Everybody bounce and shake jabuya le show. Come on let's do the dump and dance and keep on le show. Mbuye mo, sonenzela manga njengale sister. Ya we live ungathobonanga. When I'm on the mic with sheep, uzozwa ngephunga. Njengephisa yena kamomo, soze walunge. Kuse, beka ngishaya isidudla kodwa uma ngibhala ngiyabhinela. Beka kuna defreezer kodwa ama hate ayangiqinela. Busy cable choker, cause like mina kudlalela obagebhela ama laptop uma ngidropa ziyabasalela. Julukisa njengensimbi, ya uthola ukushisela. Anginendaba ubani uphuma kuliphi ikasi uzothwala. Zamazama umhlaba uma ngena le ngane ulamula. Phakamisa isandla eklasini. La mufuna ukukhuluma ngizongiyaphantshisa njengengqame ngena bladder kill it beat when I bizo khata ngenza imeda bengazi ukuthi ikhompi maphela kumuntu emzimbeni etholetha got shocked because ngibona icompetition. Lamula boy ngalolaka uzorocka le show. Nani suku mani mpenga exercise yawa le show. Everybody bounce and shake jabuya le show. Come on let's do the dump and dance ya keep on le show. Lamula boy ngalolaka uzorusa le show. Nani suku mani mpenga exercise yawa le show. Everybody bounce and shake jabuya le show. Come on let's do the dump and dance ya keep on the show. All of my friends are bambi ndonga ze awa kule show. Everybody bounce and shake jabuya kule show. Bayamuka labo mrepo mesijima ne flow. Jengo caster thina simenyo sefiye like my show. Mende shumpuza thina siyakora sabhithe nge score. Si PSL mawumvela uqualify kule show. Lamula boy uveza ulaka bayahlanya kule show. Ngikhipha amehlo kulama fake okhona abukela iso. MBZ on the beat focus record for show. Mingixeka thina niyasikhuthaza siphele imoya ma-o. Dukelwe ijende njengegede thiwa ngimbiza ma-o. Ne-punchline asihluka njengosomizi ne-o. Rocka le show ngale flow ethwela ama-metaphone. Ungangifanisi nalo beat wakho mbiza nge-fro. Izolo benginayo efenda naye sengigijima slow. Come on let's do the dap and dance siyakhipha kule show. Lamula boy ngalolaka uzorocka le show. Nani suku mani mpenga exercise yawa kule show. Everybody bounce and shake jabuya kule show. Come on let's do the dap and dance siyakhipha kule show. Lamula boy ngalolaka uzorocka le show. Nani suku mani mpenga exercise yawa kule show. Everybody bounce and shake jabuya kule show. Come on let's do the dap and dance siyakhipha kule show. Ngikwenzela ama snacks clear show wathwala mzala. Njenge cellphone ingane zakhona zakhala. All of my friends got the bendiwe kala phela. Wanjani zokusuzisa ngobe ekhaya phela. Shintsha amehlo zenza i-hardcore ntwana mobile. Njengonwabo lizenza mina ngoba ngishintsha amakhala. Njalo uma ephela ishoy mina amehlo khala ngami. Sunny boy phansi spice uzobhifa nami. You think you dope ngoma kuyeba ngoba ubuka imozulu. Wakwashoni ngakho uzongitshela ngesimo sezulu. Lizothi gqwagqwa ngamafliko wek nakini. Lamula ushisa ikhotha kusafarisha ikhethe ehlathini. MBZ at my boy busy scheme sami. Yaphakamisa ngawesosha njengengalo zami. Njengo size ongangilingani ola mpintshi yami. Nkathi dubane lidwela amanzi kufika intsunami. Hey hey siyakhipha kule show. Hey hey siyabuya kule show.
Yo, hey.